olo e whaafafonga ili SBS Samoan sa ili nisi mautala ili sbs.com.au/samoan. Watu ina neisa lapta inga ole mise laisini nei ina ua whaamaonia wa afiai se tasia li italavou. Whaamaonia mai le Sydney Local Health e whaapea ole mata upule nei e te tauna avea ma whaamanatu i tangata i a siaki po puipuia i lato ma le mise la. Ole wa afia pe luas fulta usanga le matua na ia asia le itu i se si fo sini whaapea foi ma le itu i matu ma sasae a oa afia il whaama il vayasa watua nai. Ele malanga o yei fafuatu sini, a ole I a afia, ma ele o yei ni tūlanga e fa'a maoni aina yei se sootanga ma isi ngase ngase, sa fa'a mawina mua mua e fa'a taula mele misela. Na fai malanga I Wollongong, matoyanga iane ili o ngā tonu sini le vayas fa'a I o te sema, fa'a pefo ima Bondi Beach. Olina Kupta ole fō mai ma mtanga rengo le soi fua malaloina o sini, ole o fautu ina tangata na ia fa'a I tete, ia ungo le misela.
Symptoms to watch out for include fever, sore eyes, and a cough, and then that's followed 3 or 4 days later by a red, blotchy rash that spreads from the head to the rest of the body.
Fai mai le whaalapaputonga le soifua malaloina lalangi o le misela I pepesi ma fua mai droplets mai le isu ngutu ma le wha I seik tulou o tangata wa afie le wha mai. Ai o aunga e masanyo na amata aliali ili sefulu lua aso talo na afia. Ili lua afe sefulu iba, o nisi o ngase ngase whaapena liputia mai vaenga ese ese o Australia, mfaa o Sofia ili Australian Medical Association, malalato presidente Dr. Tony Bartone, e faa matala, ia nisi faa matala ngai faa tatau ili faa mai.
We only need to go back 30, 40, 50 years to see what how much we have advanced in terms of public health because of the immunisation program that we have in Australia. We've achieved outcomes second to none around the world. The moment we let down our guard and become complacent, we run the risk of these epidemics, of these attacks, of these outbreaks becoming commonplace again.
Ia tunu utawa atia e faita wafe wa maari liwi le misela e maisela vaita maiti e uiolo o awa noa tui ma waila au mo pui puinga. Fai mai le WHO, le World Health Organization, fai titia mai e maari liwi le lalangi ato le misela mai le lima salau lima sa furu wafe na iai le tausanga lua afe a wafaa mawina le lua afe sa furu walu e se lau faas furu wafe soi fua na mau mau maa fua mai ona ole tele o tau mwafainga mole fai o tui pui pui. I Amerika se lau sefururua I lātou na lipotia mai I a setema luafe sefuruvalu a o Europa pe lata I leono sefuruafe I lātou na afia na faa mawina le luafe sefuruvalu wa faa lua I naile numero I lātou na afia I le luafe sefurufitu. Fai mai Lena Kupta e te tau lava na faya tui pui pui e mai se lava mō tangata na faa na nawi tua mai o la faibu se lau ono sefurumaneono.
Prior to 1966, people actually probably had acquired measles because it was very prevalent and endemic in Australia. Since then, people have had to get vaccinations to get immunity. Anyone can be vulnerable to measles if they're in a younger age group. Certainly if you're born after 1966, you're vulnerable. But particularly vulnerable are unvaccinated babies. And it's really important that everyone else is vaccinated so that we can ensure that we have good immunity in our community.
I le lua fa sefuru iwa na tāua ia I la tau e papoto safe ngai masu e suenga, pe amale iwa sefuru 5% o tangata mana o mio na whaia tui pui pui, e wha pe fo I le tere o vaenga o Stania. Olo iei fo I vaenga le atunu e le o iei I le iwa sefuru 5% le o wha ingo tangata, ua whaia tui pui pui, ma o vaenga tonu ia e ono umi umi ei le pepesi e le wha mai. Sa rapta e mai le WHO I aso watua na I wha tau le mita upule nei au Dr. Hannah Kirk o le Monash Institute of Cognitive and Clinical Neurosciences e wha pia e iai fo I le vaenga tau a le social media e whaia le tūlanga le nei mai au fia I le tere le mau wha sara launga te te ei le whaia o tui pui pui.
We need to kind of combat how vaccinations, I guess, are being demonised through social media and news media platforms as well. Obviously, we're going to report on these studies that come out, but in a way, it's, by talking about these issues, it's really bringing this debate back into the public eye again. And unfortunately, it seems that although we're showing that there is no link, you know, it's still causing people to kind of talk about this debate and get engaged with this debate.
Whai maina fō mai o kupta, o le ngāse ngāse muli muli lei sini, te tau lawa o nā veo se whaamanatu I tangata, ia whaia nei loa tui pui pui.
If you're not sure you're immunised, you should see your local doctor. Generally, there is absolutely no problem, even if you may have been vaccinated, to have another vaccination. The vaccination is very safe, highly effective, and two doses of the vaccination will provide lifelong protection for most people.
Like, share, mafa'ali sou finangalo, muli muli ile SBS Samoan ile Facebook.